chinye no nye ko ga melu wa akara ko we pe ficha nenu o daru wa no ga meriri je Yala kai na yodo sa E fara ine bana ya ina yo If I see me na re me bana yi If I see me bana ma de me bana yi no wa Oyu ku bi ro nya ta bi ri Nwoke nọdụ nwaanyị nọdụkwanụ na mmadụ ka eji aka na nwa bụ nwa ọma na mmadụ ka eji aka o nwere ike nwere mmadụ na nsogbu nọ n'ibe ya n'elu ụwa na nwa bụ nwa ọma Owere ti age do bembe na loku ni yo Luche funde we ka chinyere mo na mbido Ika gwala kata mo nyeguru mu noku Ukuye buru bendo si ya mo bembe na mo omoro kwa Uno malele kwa di bia ku na ku sugu 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 Mamburu mo nwa metu can never play when I go champion. Every time you put on the money for Nanya, you don't even know what I'm doing. Every time you go, but don't even. Yet you remember that you're gonna fall down a bucket in a rap on a rap. Yet you remember that you're gonna have a muscle in memoir. Yet you remember that from one day. Yet you remember that you'll be out of one day on Jimmy. If it was in a G.